kutoka super kafiti. Nikitwa ka whisky anadai ni kuriti. Anadai mamoshi tu. Nikidai tuende Arusha ye ni moshi tu.
Anapenda bat.
Well shave napenda angi bush. Hata George anajua zake waga makush. Kwanza mashash ndio stash. Wakisani fuko bash. Akisi ude makona class. Anapenda bat. Mr. Miangi napenda ganji. Suna jo Mr. Kinoma na Matiangi. Izi mambogi zishangu kamtiani. Wamesa wendo sama bani na ba
Bat.
Yalde anapenda from ya huyu mande. Hehehe he, na mande. Anajua ke, anajua
ke. Anapenda pali. Anapenda pali.
Nimulevi.
Anapenda pali. Anapenda pali.
Nuna mtoi.
Nimulevi. Anapenda pali.
Ani ayo, ani ayo. Piga magoti, magoti, magoti. Ape kumbaya. Anapenda pali.
za wife yake ana hanya 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 za mwenzake na sisi mapoa zile so young grown come on she's a wizard a wizard a wizard a johnny za uzi za he's a wizard a wizard a wizard a johnny za uzi za
Jo ume dedi ama tu ume bleki. Na ume noki wendi ama piana beki. Saa, ngoja nianze kata keki. Na, when kaka bambe jujo hauna class. Minko na mane nipate kwa ba. Cheki ni fane umevaka mafiat. Fiatu madare badae ni fan.
Iwiki ni nasikia kukata ka keki. Nasikia kukata bado he ni. Pime pedi round moja anise ti piri. We mrazi pigwa ting ting. Keni diva na nakatika na chupi ringi. Roma weki chumbi zikishika mina washa sanga kihudi ringi kiroma wiki
chuti mbapo anapenda nga madeni kanku kata na kata nga maheni heni staga na staga ni kimedi heni staga na staga ni kimedi heni piujali ganje na ladies piujali mani so nataka medi heni staga na staga ni kimedi
heni heni imeweza na kakienda basi enda na imeweza imeweza na ukibebwa basi bebwa na
inside, girl is no lie, the way you shake your behind, I'm about to lose my mind, pick up the remote and rewind, to my car please jump inside, from your friends I'll show you where we can hide, in the midst of the pirates you can have anything you want,
Zare,
we got it from the back to the front,
Zare,
mina mabeste nani ya gare,
Zare,
mazi kitu lazima ahanywe,
Zare,
kagomba leo lazima kanase,
Zare,
kachombwe,
Zare,
kamame,
Zare,
kakisha mama lazima katemwe,
Zare,
kakisha lale lazima pakatwe,
Zare,
kita nani nyumanya tamai,
Zare,
akadwe,
Zare, mina wako, kuna kate muka pata kata saba, sijemu wana bila wifi ya wa, kumingine kuni text by the hour, siko baya but the boy is shot, tire, tire, pata day mako flat vex, kivalia mavest nikoona singe daizo mse to the left that's west sivi baya matempo unalewa but kumbuka pia bado jaolewa hatukatai sura ulipewa but pande ya tabio baya hewa inani bule kando ya meza all natural time kusia to make up akia nani siya ni tesa pigia mzazi umambia mpenda lakini analenga nimetre kumhala but bado analenga na vila mewezi. Anyway, on to the next one.
Next. Nimesema next.
Who's next? Who's next? Next. Next. Who's next? Next.
Nimesema next.
Akini cheki anapiga mahesabu ni kama ye ni mwalimu wa dhafu. Ana ringi ya ugali na managu na huma na kulanga sembe kavu. Alinisho, I don't do matatus, kidogo amalize soza viatu. Jana nimemtumia fyaka mara tatu na bado hata hajafika kwangu. Kwa Instagram ameweza but in person, vitu huwa different kwa krao. Bila makeup anakaka brother yangu, asipopaka ntambia nini watu.
Na pull up, grai ya watuta. Tuko juu ya ndudhi, na backup ya uba. Mademu wana kacholi, maboss chiki huda. Mwenye wana staga, nikawa na banjuka. Na pull up, mrai ya watuta. Tuko juu ya ndudhi, na backup ya uba. Mademu wana kachunli, maboss chiki huda. Venyo wana staga, nikawa na ba, kawa na ba. Dem chuma, batana de kuchungwa. Hiyo tena iwezi, jutu tumianza dunda. Itabaki wametokwa, kamlango haijafungwa. Hizi bunda, zafa kupigwa bunda. Najaza meza pamoja na ukuta. Juhizi bunda zinanisumbua. Lompaka bouncer apigwe na kichupa. Juhizi bunda zinanisumbua. Najaza meza pamoja na ukuta. Kauna nijua lepigwe na kichupa. Junina bunda na zangu zimerunda. Junina bunda na zinanisumbua.
All eyes on me kama makabeli. Ziki cheki cheki mfuko zangu heavy heavy. Hadi mwenye bana manager na die selfie. Juu meza imeja mizinga za heni. Itawe ita come. Oya come. Mtu wangu shika glass. Leo pia wewe pigwa na kichupa. Keep change ukipigwa na the bundas.
Najaza meza pamoja na ukuta. Juhizi bunda zinanisumbua. Lompaka bouncer apigwe na kichupa. Juhizi bunda zinanisumbua. Najaza meza pamoja na ukuta. Kauna nijua lepigwa na kichupa. Junina bunda la zangu zimerunda. Junina
Pandemic, pandemic. Pidi wangu anaslenge hadi Kendrick. Tuko ocha, tunavuta boza. Mamutisa, metukaribisha na mibisha 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 na mibisha. Pandemic, pandemic. Pidi wangu anaslenge hadi Kendrick. Tuko ocha, tunavuta boza. Mamutisa, metukaribisha na mboka. Mapantre wanaona ngombe kuku. Mademi ringanya na kadudu. Night runner size wezi toka pudhu. Mturo kwa ngatamu, itati usiku. Na ma terrorist, hana watakubom. Pasta nganga, hana watakukon. Jima njigi, Kenya ni zalon. Alejandro, Vandemu wapon.
Pandemic, koroka imeisha. Pandemic, demu wako handsome. Pandemic, huna chaja Samsung. Pandemic, pandemic. Oh, pandemic. Pandemic, oh, pandemic. Tako juju ka breaks za Honda. Tako black black ka shits za Konda. Na tuko mavela ka chogi wa mocha. Waganga si wa genge ni na mbongi ya macha. Tako juju ka check ya tractor. Kunyifanye wet ka sweat ya jam down. Kanapenda mao na mset protractor. Manzika ni chep na mchwep na count. Ala kazim, ala kazam. Abracadabra zing za razu. Nilko wazim. Pedi wa Saddam, maka kabrasa kanita bazu. Oh, pandemic, koroka imeisha. Pandemic, demu wako handsome. Pandemic, huna chaja Samsung. Pandemic, pandemic. Oh, pandemic, pandemic. Oh,
punyeto ugonjwa iko Kenya. Number one addiction gavai na lenga. Fatilie sonko na mavela. Na lipstick mpya ya Kylie Jenner. Did you know? Pornhub Awards. Yo happen once. Ile time ya cramps. Did you know? Arsenal fans. How kwa us Arsenal fans. Did you know? Alejandro ana mute ngati saya DJ Afro. Did you know? Mademo ngambo wanapenda mbo kumwaga kondo. Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology. Guatiology, G, Guatiology, G, Guatiology, G, Guatiology, G, Guatiology.
Mada kupata, aibu, buda kupata, aibu, bibia kupata, aibu, mamoro aibu, aibu.
Kuchunguza ili lead to addiction. Witaji affection kupata erection. In effect timetable ejaculation. Main catalyst ya pussy erosion. Jana, jana, jama alijipuli. Gava, gava, wali kwa rani jipuli. Volume 1, usipige kelele. Volume 13, minataka kelele. Odede, odede, ruka kwa mdulu benka odede. Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology, punyetoology, ngwatiology. Guatiology, G, Guatiology, G, Guatiology, G, Guatiology.
Guatiology, Guatiology,